Fresh out from NigerRemix.com.
Lengo langu na mini we baba watoto. Nimechoka maisha ya ghetto. Baridi la tanda na we ndio joto. She make me feel every day we got this energy. Tuluke visiwe pemba na grace. For God's sake, jiggy like we ain't no jizz. Mina wetu na mechi mechi. Kama pochi na naughty naughty. Unanipa ma confidence. Kini peti peti kule kanzi nusu kapote tepe tepe na sijiwezi.
We fly over way,
over way.
Every day vacation far away.
Sugar, sugar.
We fly over way,
over way.
Every day vacation far away.
We fly away.
Oh, oh, oh,
oh,
oh, oh,
oh.
Ngari ya mshinda kungwe kikiumana unanichezesha. Kama mpira wa dana dana. Singo kingo kwako nyanga nyanga. Wamebariki wazazi hakuna wakupinga. You are the only one kukwa chali ujinga. Right in my eyes, daily nita kulinda. Hata ipite ajali ya mini nita kukinga.
Remix.